Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alal bare jeenayi lewru mars hitaande 2016 jeenayi yamde sokki dow studio tamani. Miɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumaro way galo sikiraɓe on compititiwi ɗo no sukaɓe jokkolɓe natanoɓe guɓal jeyadinkoɓe ngal ɓe mbifa mastina yalta e ɗum woni yoppitere ngal hollitaweede wakkati joni ɓe goddi hokketto hakkillaji lobbi fa ɓe joppo ngal ɗo guɓal. Baale haalanane gonɗe li laamu motti o wakkati joni ɓe gonde hokkidirde juuɗe faaɓe ƴeyal honoɓe koe kaani hokkirde ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe hakkillaji lobbi ɓe kolliti wiide hen ko yaata sukaɓe temeɗɗe nayo fa yetto temeɗɗe jeeyom kañum ɓami anniyaji wiide wakkati joni ɓe joppitan guɓal Hammadou Koufa ngal. Hollitinde wiide oɗo kabaru goɗɗo kasen ɗum woni waldire nde ɓe noddirti CSTM ɓe ɓami anniyaji wiide ɓe joppano golle ɗum woni ɓande noga e goho lewru mars ndu fa yetto yo noga e ɗiɗi lewru mars ndu nde majjum ɓe kolliti wiide laamu o holla e anniyaji muɗum lobbi ɗum woni anniyaji ɗi ɓamno ilale lewru février hitande 2015. Walde fema futtu leleji meɗen ndi keñe ɓe jiide yimɓele jeeɗoɓe habaruji ɓe le majjum ɓe kolliti wiide ɗum woni fiugol ballon leleji meɗen ndi ɗum hani fuɗɗitinde le sappo e ɗiɗi lewru mars waroru ndu le majjum wakkati joni ɓe kolliti ɗum wonono guɓe jippinaɗe yaade leydi ɗeɗo guɓe fou gabbinama warde dow ɗo ka ɗum e tawede fo ɓe kolliti wiide hono jukkoje kertanaɗe yimɓele woɓɓe anto ɗeɗo jukkolle imminaka tapen sikiraɓe ɗi wonnoono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiide wakkati joni o sukaɓe jokkolɓe hono natanoɓe walde mbiinde fa masina hentandima ko muɗum wakkati joni o woɓɓe mabɓe fa no gondi e yoppitinde ngal ɗo guɓal saabi de ɓe gondi hokketto hakkillaji lobbi ɗum waɗi wakkati joni o so ɗiɗo anniyaji ana gondi e yaltidile hen jababuji ñiɓuɗi fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
Temeɗe ɗiɗon sukaɓe jokkoɓe gonnoɓe ley guɓe sattinɓe diina gadduɓe dum bonandaji kewɗi hakke hitande ley laamu mofti hokki aadi yaltude ley guɓe ɗe ana wara jonte ɗiɗi hande ko golleji mum fuɗɗi ley région mutti ɗon ɗum woni nokku mobbo mbajotoɗo Hammadou Koufa joƴƴindo fedde ɓamtare masina nde FLM heƴaɓe laamu yimɓele diina yimɓele baale ɗe e sahiɓe goni sababu oɗo heeƴo keso haɓugol sattinɓe diina. Fedde AFP woni jottiɗɗo sefagol Hamma Sise maire kiɗɗo wuuro goto ley laamu motti e ley haala makko holiti wiide ana wara jonte kewɗe hande ko kaldal e famminali gaɗa fewde e sukaɓe jokkolɓe gonnoɓe ley guɓe sattinɓe diina ley wuddu leydi Mali fa ha e ley haala makko temeɗe ɗiɗon jokkolɓe ɓe fuf jaɓɓi yoppude kaɓorɗe ɗe e yaltude e guɓe sattinɓe diina ɓe hande o jaati ley laamu motti ɓe goni eɓe gondi e famminde hono mabɓe woɓɓe sala ɓen ana ñammina ɓe.
Ɓe kolliti wiide baale haalanane gonɗe ley laamu motti suudu Baba wakkati joni ɓe gondi hokkidirde toon juuɗe fa ɓe ƴeeyal hono ɓe gatta fa sukaɓe jokkolɓe natuɓe e guɓal Hammadou Koufa guɓal mbigal fa masina hemtandima ko muɗum le majjum ɓe kolliti wiide ko yaata en ka temeɗɗenayyi fa yetto temeɗɗe joyi suko jokkolle kañum ɓami anniyaji lobbi wiide wakkati joni o gaɗa no gatta fu yalla jaam e deƴeɗan ñiɓa le mali fu e mangal muɗum le majjum ɗum woni kanko lanniɗo oɗo golle o haali wakkati joni no ɗiɗo jababuji guri keɗe kanko noddirteɗo Hamma Sise o ko haali dow hen.
Sukaɓe meɗen ɓamino jane ɓittillat won andu ko ɓamiri won andu ko ɓamira kamɓe fo ana hen metti tan jonka ɓami to metti banggal diina to metti banggal no laamu o worini to metti goɗɗum fo ɓami hande wiyama kawral waɗi wona ɓamiɗo banggal diina wona ɓamiɗo banggal laawol gongol fo ana jiɗa gar gara nattale majji ɗo asuminen ɗu miɗen dari hen yalla ɓe fo ɓe gara wona biyaɗi jeeɗiɗ wona wona jeeɗiɗ min jiɗa pey goto woni heɓa ɗum to na ronka warto witta fa abbat ɗon ko wonda ɗon ko tewtete ko wona hono ɓe wartoɓe fa kaɓoye eɓe gartaɗe wana minen ka fo min tewta warta waɗa jooɗo saasi wala fuɗo waɗani sa sekkiti mum fuyo jooɗɗen kalden kawre ko metti on ko fesi banggal diina ko jiɗɗo e diina ko so gari on jooɗi ko on kaldam tan moe jango keɓuɗo ko tewto e diina so metti goɗɗo ɗu so gari on kaali ta on pamre haalde tan woni ko mu kaɓotɗen joppe jama o jooɗo haalda minen ka komin tewtae pasi pey goto ware wona dow ɓamɓe malde wona sewli en jooɗiɓe wona kanankoɓe jooɗi ɓe fu en ɓiɓɓe mali en fu gari jooɗɗe kalden kawre
sakiraɓo ɗo mbali nettiri miijoji moɗo e hello amen bemal anndigal min noddirta phase facebook ngal hollitinde wiide ila balɗe ƴaɓɓinoɗɗe min dokkino ɗiɗo kabaruji hollitinde wiide ñaw kelowo daaɗe moɓe noddirta minésito ɓangi ɗum won nokku noddirteɗo welese bougo leyi en ka ɓaleri leydi meɗen ndi caggal muɗum ɓe kolliti wiide oɗo ñaw ɓangi hon nokku noddirteɗo bougoni kasi ɗum herdiri ɗo du e welese bougo wakkati joni ɓe kolliti wiide oɗo ñaw to bougoni to ko foti yimɓele ɗiɗo neɗɗo goto ɓe mbi heddiki le hen keɗe kanko noddirteɗo docteur Ibrahima Bamba o ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
saabi ñaw kelo daaɗe goɗɗo leydi
jañalul cellal welse bugu won rabaado le jañalul cellal buguni to nokku itugul kange somoya nyande dir lewru mars wuri ko nyawdo o ewri wuro keliya worde gamenga ka nyawma ko gasay o iwi hen nyande nay lewru mars tawena en fuddino fay sawrude mo tiagal o chamdo o mi matal goddo ka hadal mi yari to kange itetetto ewtoyde so du rabaali wobbe miden gondi dun landinal fesugol yimbe ton be fuf iwde sukabe be hitande fa warde be dubi chapantati
faande keddote dido nyawuji be kolitiwi tokkidal todu hono nyawmobe no dirta cewde o holitam wiyede o do nyaw ko foti yimbeele chapantato kanyu sikita wiyede o do nyaw ana e mudde wakkati jono be do yimbeele fulitam wiyede be gonde jewtetto faaje yalla o do nyaw woni mabbe na hedu woni mabbe kanko doktor ngodo todo holitiwi wakkati jono heejo jana gonde wadede lehen fati o do nyaw lanyaton kede kanko no dirta docteur Adama Jarao kanko laami do non su doktor tokkidal to ko haali do hen do foti tango Muhammadu Samaseku
midan tikiti yogabe tawrede nyaw kewdo o le lamkidal kamar dum jati le jonte didi yabbide min bamti golleji amen yewtuyaade dum min ngari dum fesugo le nokkuji nay der ngalure kidal salabe kebanu fesere be fuf njahadi nokkuji fesuyaade sugula fuf min galana yimbe le tikitaabe sabbi fay hunde yebaka bangal haddi nyaw o sakade sikitaabe mugintinama kede jama o dum fesama e hakkile am kay nyaw cedo o hebata law sabbi min jeebaki en fay hunde
walde sagon tone yimbeele golloobe le leedi meeden dindebe noddirta sestembe kollitiwde be ngara wadde murtere mabbe do won bande noga e go lewru mars ndu fa yotti noga e didi lewru mars ndu le majjumbe kollitiwde be kaldino laamo ile fevrier hitande 2015 laamo anniyaaji di bamno le hen difu wakkati jono wala fu ko huncini do hen hore be bi idum wara hitande handen kede kanko noddirte da Hamadou Aminio Gindo o kanko no horeje deda walde ko haali do hen
lettre goto min leddi joni tibbuyaade to gouvernement semi patronat min jo ine to dirigi fami lando kulli yogaji be kokka gollobe maji ay min kaldi hala mudum min mila do kulleji noga e goka fu min kawruno do hen be ngadi dum signé hakuna min fu min ngadi signé min bi dum kay be bi mbay wadde dum tagal ko min landi be ko ay dum engagement ko be ngo ma signé tim de be ju inde yalla gilla février rawani wonno ay min kokki be hitande be jeewa fu no be mbawi wad tabdidde ko be mbi ko min ƴewti ɗum fu hitande wotere welli ki min tawi hunde fof ko ɓe mbino ɓe ngaɗan kulleyi ɗiɗi natati ɗum ni ɓe ngaɗi hen ko heddigo fof nogayna sappo jetti kendiɗi fof ɓe ngaɗa e eyi ɗum waɗi banggal syndicat joni sa a wi on jooɗi on kaldi wonko kawruɗon ɗo muɗum goto fof ne hani wadde golle muɗum ɗo wonni ɗo kana goto fof waɗa ɗum respecté so wona ɗum so haala immiki hen onon ni immin haala ka
ɗum wonon walde humnide kabaru ballon le leydi meɗen ndi nokku mo ɓe noddirta fema fu tolita wede keñen ɓe jiide yimɓeel joɗoɓe kabaruji ɓe le majjunɓe kolliti wiide ɗum won ɓande sappo ɗiɗi lewru mars ndu fiigol ballon an hani fuɗɗude le leydi meɗen ndi wakkati joni hono guɓe ɗe ɓe degini yaade fa leyɗeɓe kollitiwi ɗeɗo guɓe fu ngara ngabbitinde ka ɗum e tawede fu hono jukkolɗe ɓamme wi fewde e yimɓeele woɓɓe anto ɗeɗo jukkoje imminaka tafen keɗe kanko ɗum won noddirteɗo Boubacar Baba Jara o yo hoorejo walde fema fuɗɗude ko haali dow hen dow facci tan Ousmane Niali Boudi
de hitande championnat muɗum ana seede duuɓi ɓettiɗi saabi o fuɗɗali law o feccete e pelle ɗiɗi fedde fuu guɓe sappo ɓe piidan fiya fiita siniɓe piidi ɗum fedde fuu guɓe ɗiɗi gonɗe caggal jippoto deuxiéme division ɗiɗi arane pelle fuu ɓame nden laato guɓe nayyi ɗe nayyi kawritan piida nden homo fuu andete ɗo daroto hikka guɓe nogay gooni e premiére division ka rawani guɓe sappo e jeego gonno ndenno laamɓe gowaare mali jukkaɓeɓe fa hannden jukkol ngo ana heddi miɗen jiɗi yaltunoɓe e walde ɓe ɓe garta men gol lide fa ballon mali ya yeso
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe njurnu yeden jeewen yelul on le reseau ngaji di wakkar joni addertu dum hono nyaloma keñen nyaloma keñenaado yambereji rewbe le adnaara allandu fu be kolliti wiide wakkar joni sa jeewi dido yambereji ngadaama dum hon le kay segu kany e dire wakkar joni sisili mo be cuubi le deddo nokkule be kolliti wiide be kaada rewbe worbe pota jeewe du yalla hono yirwer wadirta bangal rewbe dum won to segu tobe kolliti wiide masiriji rewbe kollama to caggal mudu do hollitaam we do hono rewbe no gombe to segu tobe wiama be ballirama ton hono anka kaaki tiabu e ko nandi e muɗum won debbo gorduɓe kollitiɗo mo jogui to funeɓe ɗum won ɓiɓɓe nayyomo o funi wakkati goto hollitawede oɗo debbo ɗo heeɓi to balligu kewɗo so yuruto e gardan faɗo kuccala ɗo ɓe kollitiwde projet kuminiɗo hono kabaru demal gawri kañe e mbayeri ɓe kollitiwde oɗo projet ana wonno le ɓaleri leydi meɗen ndi wakkati joni omo wondi e timmude toon ɗiɗo kabaruji dokkama keñe to kuccala to le majju lanniɓe oɗo golle ONG mo ɓe noddirta emed kañe ir dondiɓe galmu saɗɗaji ɗiɗo golleji ɗon waldedeɓe noddirta icrisat se yurute garantie minirem fa do kuli korodo be kuli tiwi do ko buri million suko do won be gala hitane fa yotto duubi je kanyi en pesa ton do won nyaaw barawo koyde mabbe no detta polio wobbe dundudiri do nyaaw boynam be kuli tiwi do kabaruji do kama kenya do won to kuli koroto walde humnin hono fisuto sukabe sekrabe okkadite nyalom hande kabaruji medde de hollitinde witta umar waygal wonno do mikroji do gagne kante kanyu wonno to boggi jamde to kedde hedade fa hande do e seeda yewtere meden de ana woti.